kozesa mu lugendo lwaffe. Ogambo buteeketeeke mbeerawo butunyweze nyweze, eno bwe tulwana lwana okulukusa olugendo lwaffe. Obugambo buno bwafuukana kitundu ku bulamu bwaffe, buli lwe tubugambagana ne tubuddiŋŋana nga muli tunywera. N'obumu kati bwafuukira ddala bwa bwannannyini ssebo, olyoka kugamba amala kumanya nti gwakagamba yoyo. Ebyo byonna birungi era bikwanidde mu lutalo luno olunene fenna kwe twasikira. Naye ekikulu mu byonna si kwogera bwogezi ne tusaakaanya olwo ne tubifuula eŋŋombo, eŋŋombo bukombo. Bw'osanga n'oŋŋamba nti Maranatha, Maranatha, okijja ku mwoyo obeeba ŋŋombo, obeeba ŋŋombo bukombo. Namusaako nti Mukama yeebazibwe, halleluya, okijja ku mwoyo mutaayi wange oba ŋŋombo. Shalom, shalom, mirembe, mirembe gy'otegeeza mbuuza, twagalizagane ng'emirembe nga tetukuusakuusa. Tunyiikira okulaba ng'obugambo bwaffe obwo tetubwonoona, wano okubwogera ku mumwa kyangu naye kikulu y'emmeeme. Mukama bw'abafuga atuula eri mu mutima munda, olwo bwe twogera nti hosanna tuba tukitegeeza. Bwe ŋŋamba Mukama mulungi ne muddamu nti ekiseera kyonna, bwe tubyatula wano ku mimwa naye emitima buli omwali yekka. Huzanna, huzanna Kabaka, aleluya, fenna ne tusaakaanya. Praise the Lord, amen, amen, aleluya, amen. Netuyimba obuyimba, netunyweza ebigambo byaffe n'omuli tutebenkera. Mukama agamba tufube okunywezagana n'ebigambo ebyo, bikakanye ebiwundu n'okulumwa kwe tusanga mu nsi. Bakola ky'amaanyi abamukulembeza mu bigambo byabwe, buli we babeera ne bamwogerangako ng'abakakafu nnyo. Wabula emitima n'ebyo ebigirimu ye minzaani yokka, teweeyibalanga olw'okwogera obulungi n'osiimibwa ensi. Mukama tumusuute era tumutendereze, twatula ebyakola ebinene era eby'amaanyi. Naye ng'ebigambo byaffe bisimbuka mu mutima munda, tuleke eby'obulombolombo, eŋŋombo bugombo. Bw'osanga n'oŋŋamba nti Maranatha, Maranatha, okijja ku mwoyo obeeba ŋŋombo, obeeba ŋŋombo bugombo. Namusaako nti Mukama yeebazibwe, halleluya, okijja ku mwoyo mutaayi wange oba ŋŋombo. Shalom, shalom, mirembe, mirembe gy'otegeeza mbuuza, twagalizagane ng'emirembe nga tetukuusakuusa. Tunyiikira okulaba ng'obugambo bwaffe obwo tetubwonoona, wano okubwogera ku mumwa kyangu naye kikulu y'emmeeme. Tunyiikira okulaba ng'obugambo bwaffe obwo tetubwonoona, wano okubwogera ku mumwa kyangu naye kikulu y'emmeeme.